papa. My dad ain't his spaz. Manager's about Ben.
CKMusic.com.
Be at it. Freestyle.
Ultimate Vibes Music.
Children, one quacho kwate mwa matyaksezi.
Two,
twabave babirine na saksezi.
Three,
bora tetu funye party deck.
Four,
koshua kuba chitao pateki.
Five,
kwacha party nomba taba penda.
Six,
panches afuira ponyerenda.
Seven,
bells kamusanga pachi wembara.
Eight,
people ndoma soyo kembo imbara.
Nine,
ubike pole venini 20.
Ten
plus 20 rekupera 30.
Seven,
koroko twambe komukubafua.
Fourteen
bars in the chengareta zari.
14
groups back kemba so zari.
15
rounds to rape mataturuza.
16
wala mukezo kona kurusa.
17
tetu wa ingira mwechipanga.
18
hours himpi anshuinga panga.
19
pin tetu kwa tefe umunguru.
20
shanshan zero kori wanguru.
January
yari vipire ndemye wayari badge.
February
nasa punkana na bawani buraji.
Machi
atirist ya sambo kubaranza.
April
mambo kundenda kwa tiyo hati. Sare kero kwimbana resunga.
Tuna
tifire kete bambo kuntunga.
Kulai
basanza ina kuri bakbeni.
Fokas
na kwata mafans bachira na cheni.
Septembe
roba mbiro kuromba maficha.
Oktoba
mbano kumona mo bright future.
November
na join up house mesi demi totera.
December
mbaka na rero apo bonde bombera.
Joe
Ha Yenda so umfwa. Awa mpata wali pena wama mento zisodia. Ichina jiso kumoka Johnny nangu zisodia. Era wake mbatu chiteko parezi. Kusiba umo mtu imo masai ko parezi. Nga varanda no buteko wane ninshe paku tuafua. Mamu mine pamesu aikete paku tuafua. Wata wana wana kwa sango wanbovini. Pantoka totso tefona wanbovini. Iona itire na fast chaja machini. Ara IP murare wino chaja machini. Ware sango wana kena pako kora wakarawa. Na wana washti nanga wapena wakarawa. Ndi baba shop wisa kakarawa. Echirisha lero wate mwefirimba ea. Chifuwa wazika manomo pantu wachikwela. Kukuseka zeka pariponze pantu wachikwela. Inimbosho senji mpashikari furo putezi. Weka mshiozi waramo na pokembo tezi. Kumba afu boto fast kumbafu. Baka na z-force na wanawa kumbafu. Ushe music ya nzi alipena nangu ya mataki. Umwipafwele ea kuzi bazi ya mataki. Enzi mukari narikwata na mataki. Tejo danzeeka narikwata na mataki. Era BRX ndeyo soko mwipekanye. Nangu bifu fuye nutaipire muipe kanye. Inenzi mukari ndela pakarumbazi. Shakatare no kumwa popata karumbazi. Usho wape nangavure pote twa karipara. Vea pipo afukati nangufia karipara. Gata urepe mabu ino chifine echi shinka. Echi rumbo chapwe vina mieba echi shinka. Ha! Joe! Era Rio M, era Chronic, firimba 210. Toano gang number 210. Nami mwona wasinacha na watimu malaria. Washitire ni woze gana nwala mu malaria. Era City Boy, washitashe. Na wakamba barore, awaze. Era washitos kopa kopa na watopu JR. Awati 44, nami mwona wafitara. Era Sui Baba, Tanga Nation. Yoso ni Gaz, loka be forever. Papi Nation, ina Bobo Nation. Yeshku, MK Ifura. UK. Classic gang is dance. C4 afuna mwe mfumu. Sagi potu. Siri mukesi na razo no tiki. FC mining. Era boss mwale. Kote boni gaz bemitele la mwale. Commander B1 Bondaraka. Sims Smiling Devil. Boss one brats ni mamu mpanga. Kwa burai mwenga nariru wa mpanga. Taribani gaza vjora mining. Dogan Chonga iskuru turi muze kondari. Vinzi ni mwale nani muze kondari. D-Force, Stenji, Era Kenzo, Theo Media, Babu ya Ntanshi.
On it. On it. On it.
Oh, yes indeed.
Ultimate Vibes Music.
Exclusive from CKMusicPromos.com.